xarunta qaran ee howlgalada gurmadka degdega ee hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa soo gabagabeysay tababar toos ah oo lagu diyaarinayay aqoonta iyo kartida howlwadeenada gurmadka ee xaaladaha degdega ah oo isugu jira kooxda dabdamiska, wicitaanada iyo caafimaadka. Ujeedka tababarkani ayaa ahaa sidii kooxahani ay wadajir ugu howlgali lahaayeen xilliyada loo baahan yahay, jawaab aan daah lahayn sida marka ay dhacaan masiibooyinka dadka saameeya iyo kuwa dabiiciga ah, halka howlwadeenadu muujiyeen sida ay ugu diyaarsan yihiin iskaashi isla howlgalka ah iyo isku xirnaan degdeg ah. Ugu dambeyn, howlwadeenada hay-adda ee gurmadka degdega ah, gaar ahaan baaxadda wicitaanada dabdamiska iyo caafimaadka, ayaa soo bandhigay filim muujinaya diyaargarowgooda ku aadan ka jawaabista khataraha iyo yareynta saameynta ka dhalata masiibooyinka dabiiciga ah.